Gang and go in 001
on the beat.
Hello, what's up, yeah? Mtoto mkali saru leo nataka ntoke na wewe. Yeah, basi janda now down. Mida mida kupite tukale kwanja mida.
Hello there, samani masauti kumbali nimekuonea. Likuwa na kutamani jamani hata kuongea. Ah, kwenye DM yona kama ulitorea. Na furai kuna kwamba sasa hivi nimerenyesi. Na kosa vis bitch, umepotea siku nyingi umerudi nimekuwa busy. Twende camping, ichipo na champagne. Najwa sija sim, jumsupa na kuanga sate.
Usijali likuwa busy, unajua mambo ya kazi. Ila we take it is, no mana nimekuchega. Zima leo ki happy. Tukipop na machampe
ona leona kutoa auti CBD, uptown, ama west beat.
Kutoa auti
tukate gin, vodka, ama west beat.
Kutoa auti
CBD, uptown, ama west beat.
Kutoa auti
tukate gin, vodka, ama west beat.
Nina fursa sio mbia taruhusa. Bebe baby siogopi hata kama sutra. In your bed nini mapanda shuka. Chochote unamwaga mina pangusa. Take a photo uko na toto. Blow my feet na ma emoji za moto. Yeah I'm a business mama niko soko. Nataka uniteke niondoke ndo nitoke local.
Oh sexy girl you're so beautiful. Tuko wawili mimi na webu. Let's get lit nothing to worry. Na leo tunaipiga politely. Oh sexy girl you are so beautiful. Tuko wawili mimi na webu. Let's get lit nothing to worry. Na leo tunaipiga politely.
Nimekumisi na kosa vis bitch. Umepotea siku nyingi umerudi nimekuwa busy. Twende camping, ichipo na champagne. Najwa sija sim, jumsupa na kuanga sate.
Usijali likuwa busy, unajua mambo ya kazi. Ila we take it is, no mana nimekucheka. Zima leo ki happy. Tukipop na machampe
ona leona kutoa auti
CBD, uptown, ama west beat.
Kutoa auti
tukate gin, vodka, ama west beat.
Kutoa auti
CBD, uptown, ama west beat.
Kutoa auti
tukate gin, vodka, ama west beat.